kusoma picha zako. Siku jenulivulia mbele ya mashoga zako, kasema wende zako, nguo nika kutupia. Na zaidi kuliuguza vidonda kwa vipigo manyanyaso kila siku, kwa mawazo kakonda. Nikubize kuchiti na fungwa zini bembeleza, nika kupeza unanuka na nika kutelekeza. Macho makengeza, migu ya pweza, kuwa nawe kasema niliteleza. Leo unapendeza, ume kutengeneza, wanaume wenye mali wenye fedha. Sasa unajiweza, siwezi kujikweza, najutia nafasi kuipoteza. Leo ibu ya kutengeneza, wanaume wenye mali wenye fedha. Sasa unajiweza na sio najikweza, najutia nafasi kuipoteza. Leo aibu yangu, ex-boyfriend, ex-boyfriend, ex-boyfriend. Siti tena hani baby jina.
Oh, He's mine. Ulisema unitaki mimi. Leo umekuja kwetu kufuata ni. Toka nenda zako sikutaki na.
Ah, pana kazi ya kijana.
Kwetu tuko busy, or can't you see?
Baby, naomba msamaha mama. Sijui niseme nini mama.
Ah, pana kazi ya kijana namna hiyo. Kijana angalia, saidia yeye.
Kuishi solo imenishinda. Kuishi solo imenishinda mimi. Masheri, turudi nyumbani mama. Baby, turudi nyumbani na. Kila siku ya wiki kuteseka ndo nyingi. Kila siku ya wiki kuteseka ndo nyingi.
We nisha kutoka. I'm very sorry.
Kubali tuende na we
Anyango.
Nilipunguza kulewa
Anyango.
Kubali tuende na we
Anyango.
Nilipunguza kulewa
Anyango.
Sitaki kwenda na we
Anyango.
Ujapunguza kulewa
Anyango.
Sitaki kwenda na we
Anyango.
Ujapunguza kulewa
Anyango.
Mume gani wewe, shimu mama watoto. Nyumbani bala, uomoki deli ni msoto. Sitaki mastori, hebu elezea wazazi. Alafu na mimba, unakawa kila mahali. Take me slow papa, rohoni asha nitoka. Take me slow papa, do you know what you did to me?
Kupa assurance yote imefika kikombo. Maneno ya pombe sitaki. Habibi futa machozi mama. Unimeacha pombe toto. Abebo, nakupenda sana mama. Hey, masheri, turudi nyumbani mama.
Oh my god,
baby,
he's back.
Turudi
back.
Nyumbani na. Kubali tuende na we
Anyango.
Nilipunguza kulewa
Anyango.
Kubali tuende na we
Anyango.
Nilipunguza kulewa
Anyango.
Sitaki kwenda na we
Anyango.
Ujapunguza kulewa
Anyango.
Sitaki kwenda na we
Anyango.
Ujapunguza kulewa.
One, when love from never sabotage it. We are too tight like a Dubai concert. Kamu kona gofe gombe yise la yisi. Kabuli famangu si matamabisi. Mukono gwali na mufeleka. Gunate gutela kulavika. Uwe chimala na wanika. Penena bitala na yalika. Anyway, ina your love ina you confide. Kukua kubuza you consult. Toja wigan but they become your life. Only feed as a parasite. Mama vila Monsi minori. Kewali chibula mo. Kwenche gamboli yamu.
Kabiti.
Mama bula mo. Monsi minori yamu.
Kabiti.
Kewali chibula mo. Kwenche gamboli yamu. Kwenye wate.
My lady, African butterfly sailing. Etuli kumeri. Etuva wano kuhoteri.
Kuli nyenyunta, can I give you a tap? My queen yenze kabaka. Queen bangwa sing on baka. Matifuba chonye nebaka. Nenyene za ku love story, love story. Katuliba bidi yima bebebe. Nenyene za ku love story, love story. Feva red bedtime story, babe. Anyway, ina yo love ina yo confide. Bakuba kubuza yo consult. Toja vegan but they become your life. Only feed as a parasite. Mama bula mo. Monsi minori yomu. Kewali chibula mo. Kwenche gamboli yomu.
Kabiti.
Mama bula mo. Monsi minori yomu.
Kabiti.
Kewali chibula mo. Kwenche gamboli yomu. Kwenye mwati. Kuluwa wali 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 fandaza. kululu nebigambo byange ndibisengeja kuliza ewe ndibanga nyumba sirikozesa biri ebigambo bitunga ewe ndibanga nwana sirikukubisa giri emigeji kabya nawe in your love and now you gon' fight okuba kubuza yo consult toja bigambo tebikomi alive odi feed as a parasite mabulamu munsi munoliomu tewali kibulamu kwenkigambo oliomu
kabiti
mabulamu munsi munoliomu
kabiti
tewali kibulamu kwenkigambo oliomu oliomu ati
Mubadama tulia mchere kasoli neka ooo yeah African weather eka mkutwale kwa pepe Uganda unogere nkina mapela Uganda zabusi ya green ekuwe tonya naka sana kaka sindo ninyweza okute wewo bambi tonta weweke kumugongo nize mkutwale kwa pake Uganda Chenyi, chimulinga ndavirwamu Alimwechama, kilizane kubakama Sindo ninyweza, okutewe ubambi tonta Weweke kumugongo, nze kutwale kopake Uganda Akalobo ziko konyo kampomera ngalupia Echinyumira, toa kubanku ito itaba Ninalavu yonyinje kulukutanga chira Sembera waneno Unoguimba nga soda musunde Sidi asikari na yega nkukume Hakukwata koe wakabazi Hoba kumucha buchomo kujoto Gababayo chaba julizi Sindo ninyweza Okutewe ubambi tonta Kumugongo Nize mkutwale kopake Uganda Alinechenyi Chimulinga ndavirwamu Alimwechama Kilizane kubakama Sindo ninyweza Okutewe ubambi tonta Weweke kumugongo Nize mkutwale kopake Uganda Nize jenza lulu sukura seminti Lusama toke mawati Enda galanju guluzo kuko wate wali Tuline mikane soze mitemi wangu African weather Tulibarungi te wali ya chama Tulibaduga vaberu wa mubadama Tulia mchere kastoli neka wawu yeah. African weather Eka mkutwale kombebe Uganda Kunogere nkine na mapela Uganda zabusi ya green Ekuwe donya naka sana kaka Sindo ninyweza Okutewe ubambi tonta Weweke kumugongo Nize mkutwale kopake Uganda Alinechenyi Chimulinga ndavirwamu Alimwechama Kilizane kuwa